kabiri nake wange yori ocha kwinjagala oho kubusa nsiringana jagala manyenga boli bulinda chika kalonsa nyusa oli mulungi osanira walungi wa mne bakazi banno batya ate baba sajja bakuli bubiye kutekewa kuba bulijjo yitafudde mabeera bakwana sirina manyi galwana nabakwana yekole ntyawo mwoli nokuntasa abakwana nobagana hani manyati bwe baba bakutute obeera otemudde sirina buyiza bugana bakwana naye bwe bakwana towulirisa sirina buyiza bugana bakwana naye bwe bakwana gubira wala lumuna wawamuka mutulo nalota bagayi bakukwanye nga bakutwala bakutadde mu motoka ebbeeyi emotoka nagikuba naye bankube ngumbi sizitenda nga nanyamba ebirooto bikome kukuluta kuba munange kwagala oli mafuta mu bulamu bwange w'okweramu sitambula nzikira sirina manyi galwana nabakwana yekole ntyawo mwoli nokuntasa abakwana nobagana hani manyati bwe baba bakutute obeera otemudde sirina buyiza bugana bakwana naye bwe bakwana towulirisa sirina buyiza bugana bakwana naye bwe bakwana gubira wala nyumirwa nnyo obulamu bwe mbanga ndinaawe kiba kika oli mukazi mulungi na buli kyolina ndaba kikambwe figayo nnungi empisa nnungi amaaso kika ebirala kansirike kuba bwe mbimalayo mbalabo nyumirwa nnyo obulamu bwe mbanga ndinaawe kiba kika oli mukazi mulungi na buli kyolina ndaba kikambwe figayo nnungi empisa nnungi amaaso kika ebirala kansirike kuba bwe mbimalayo mbalabula oba mupya buli lulaku tokaddiwa maaso gange nabanga naawe oluberera akasusuko kawewera tomanga weni kubanga mpaka
Okay.